Kondo full hali nimeshaweka kituo, nimenunua kufuri na mlango nishafunga, na kukabidhi funguo nenda iweke pasuri na misumari gonga, zungusha pia uzio. Oh, staki wa vichochoroni, zipusha funga kwako we, iweje kweke
akasahau mapenzi haya na kabila wala kwao, yoyote anatunukiwa unaimwona kwako taila, ndo uyo uyo mwenzako moyo anautua. Yamini baby, staki wa vichochoroni, zipusha funga kwako we, iweje kwekero rehani na tete na sinkulete.
Chagua, oh, honey.